abatuuza abawangalira ku kyalo Mugungu mu munisipaali ya Busia mu disitulikiti ya Busia balaajanidde abakulembeze baabwe okubataasa ku ddwaliro ly'omu kitundu erisusse okubasuulira kasasiro mu kitundu kyabwe ayolekedde n'okubaviirako endwadde ze bateeyagalidde. Bano bagamba nti kasasiro ava mu ddwaliro lino atandise okweraliikiriza nti kubanga kaakano tebamanyi na kyakuzzaako era tebamanyi ne bwe bagenda kwekubira nduulu.
The problem is so immense and so big, but the problem we don't know who is doing it, but it comes from you people who have clinics.
Kala kasa na tuba nemi remba ya kasa sizo ni etu kwa mtu ataba naso ni kasa za waga guira bama sana bama kwa hira mumuta alumu lino kuyuhi wea bichafu.